ezungubani Mungu number one wam andifa noma kuzani Baby bayazungubani Mungu number one wam andifa noma kuzani Mabashugu misimilomo andibeva bathini na Ndizivalile iindlebe zam Yeka bashukumisa imilomo Andibeva bathini na Uthando luzivalile iindlebe zam Bayakunyelisa Bayakunqolisa Ndivale iindlebe zam Andibeva bathini na Bayakunyelisa Bayakunqolisa Ndivale iindlebe zam Andibeva bathini na Bayayazi ungubani Ungu number one wamandiva noma kuzani Bayayazi ungubani Ungu number one wamandiva noma kuzani Mabashukumise milomo Andibeva bathini na Uthando luzivalile Mabashukumisa imilomo Andibeva bathini na Uthando luzivalile iindlebe zam Baby bayeke Mhlama benzi ngamaboma bazazi babenzani Baby bayeke Chama benzinga maboma bazazi babenzani Tata nansi mali ndukunike Uzuthenge komundo lata luzundlise Ndifuna iitshomi zami zindike Kungcono banishiye Tata nansi mali ndukunike Uzuthenge komundo lata luzundlise Ndifuna iitshomi zami zindike Kungcono banishiye Inhliziyo yami yonke Ifuna wena wedwa Mayibe nguwe wedwa Enhliziyweni yami